je na we haukuwa karibu na mimi lakini
VJ Adams Ben Paul yo. When I look into your eyes, I see love, girl. Wanna walk you down the aisle and tell the world, girl. Give me a second chance, let's make things right. Just want you back, really don't matter who's wrong or right. Anything you want, I swear I'll go by, girl. You know, say I didn't try, I beg, don't fold my hand, girl. Feeling down, I can even barely breathe, girl. I know if you sleep, I know well, I know if you eat, girl. Close your eyes, make you wish I wanna start again. I don't wanna be the one to put your heart in pain. I wanna go back to the one to start with, the one that makes you smile. The one I'd rather be with. What will I do to make you know how I truly feel? The pain breaks me down, the feeling I kinda conceal. I'm just trying to make things right. I'm just trying to be a better man, make wrong things right.
Wangu ni kautua
Nigefanya jee na we Haukuwa karibu na mimi lakini ye Aliyekuwa na nijali mimi Nitafanya jee na ye Tayari kuishi na mimi lakini we Diwe Tulizola moyo wangu mimi
Sio siri mama Nilikujali sana Na kujiheshimu Nilijua kwamba Mungu akipenda Nitakuwa nawe Usidhani kwamba Nimekusudia Kutengana nawe Misijui Hapa nilipo sahi Nimefika vipi Alivyo ningia Akanizoea Moyo wakanipa Wangu nikautua oh. Alivyo ningia Akanizoea
Sikumbuki
Moyo wakanipa Wangu nikautua
Nigefanya jee Na we Haukuwa karibu na mimi Lakini ye Ye Aliyekuwa na nijali mimi Nitafanya jee Na ye Tayari kuishi na mimi Lakini we
Yes
Diwe
yeah.
Tulizola moyo wangu mimi
Woo. Devil, don't come knock on my door. I don't wanna be a player no more. I wanna focus more on my girl and my dog. Now just know about distance. It's all about commitments. Inapokuja success. Unaanza kona love sack, yes. My damn visha wish. Mshikaji visha wish. Ucha wish. Imejikwa sijanguka niokote mama. Ningefanya je. Eh. Isha wishi bilini zonga mimi
Nigefanya je